Dele, dele ndinkondo. Ni maganizo wanga. Will I make it in this life or not? Dele ndinkondo. Widi matho. Azabizeka undi kunda menendilele. When I try to love. Imatela misozi with a business. Imatela pangila why to be matenda. Safuna kuchoka na zungungule baba zandi panikiza.
Home I'll keep on trusting in your name. Kukwe kutuka so ndiziwa I'm not alone. Matanga ose kwilila kufoka kulimbaso ndiziwa I'm not alone. Kota mila kwanga ndi inu tate. Kota mila kwanga. Kota wila kwanga ndi inu tate. Kota wila kwanga.
Ndini ndinkawa kodi mwana nzamu ona liti ndili ndi manta. Oh my god. Kukula ndi kukula kuma popanda chanzeru. Skulu ndi na pusha kuma chitu sipeze kanso. When I try to love amango ndi swera mtima kwesa banjana. Ndi matila panjini andini na tembeleledwa. Tindina badwa watoka kuma izi singo meleza. Chilipo mkundi sungira.
Kuma keep on trusting in your name. Kukwe kutuka so ndiziwa I'm not alone. Matanga ose ndia kwilila kufoka kulimba so ndiziwa I'm not alone. Kota mila kwanga ndi inu tate. Kota mila kwanga.